Mundeke mbibye anti ndi musajja wa bene
okulumba
amundeke nyimbe leka ndi munda gonga nyimbira bene wangala masomoji wakede muli mutya baganda bange eno tuli bulungi zekinde sese kukubo mutanda wange atere ndende mpulirange dobozi lya bugode katize nange ekifuba okampake anti wakulembera bwati anangi wa maziga yani ono nanda wetu akalumba kanyanje mpolokoma maguru nyondo bafa kwerigira kumwambala ayi bene obuganda buladde tetulina tabu komwenyeza tulabye ku nsulo za zaabu tabu obulungi amakula ayakanga nyange ze mundeke nesime walala kabaka mwali
leka tusakanye nakuwapafa
empologoma uluguma uluguma
leka tujagane nyimbo
leka nesime kubanga mwali
leka tusakanye nakuwapafa
njagano munene mwali
leka tujagane
Zene nyumiririza mu Buganda yange n'Oluganda lulimi era lwe lulimi lwange Muwenda mutebyo yo ye kabaka wange era nkume nono n'obuwangwa bwange Tetusosola mawanga abagenyi tubakyaza babere be bududa abasoga n'abasamya tugabana nabo yatulina mu kakaga Buganda kula era Katonda tumusosa Ebirungi bya kabaka wange bibeera bingi nnyo kwogera Tasika bukyayi akatta misayi n'abali omwera asembeza Alikwata ku kabaka wange Nze ndi mumenya olugongo gongo Nze ku maso moja eriso lya Buganda sitisibwa Walala kabaka mwali
Leka tusakanye nakuwapafa
Empologoma uluguma uluguma
Leka tujagane nyimbo tundala
Leka nesime kubanga mwali
Leka tusakanye nakuwapafa
Njagano munene mwali
Leka tujagane nyimbo tundala
Walala kabaka mwali
Leka tusakanye nakuwapafa
Empologoma uluguma uluguma
Leka tujagane nyimbo tundala
Leka nesime kubanga mwali
Leka tusakanye nakuwapafa
Njagano munene mwali
Leka tujagane nyimbo tundala
Abana be Buddu baganda bange
Leka tusakanye nakuwapafa
Bulemezi kabaka mwali
Leka tujagane
Abekomba cha dondo cha kwe
Leka tusakanye nakuwapafa
Butambala kabaka mwali
Leka tujagane nyimbo tundala
Maoko ta mikwano jange
Leka tusakanye nakuwapafa
Sese kabaka mwali
Leka tujagane nyimbo tundala
Kabula bene mwali
Leka tusakanye nakuwapafa
Busiro chiri chitieyo
Leka tujagane
Kanoka imba kabene
Awangali aiba fesaba sajia kabaka